Mafika sante mka
Akina popopa Zambia
My tent
Uko yo
Nituru kusuni Britain
Uto kamburi
Ntaruka Ibumba pakari tenke Fin piu skulu mafuni challenge
Chilega fiari le firimba Na fishira la pa firimba Kasheni ya kuna kulala Pone mwa bushiku tahirala
Chimchim kamari yanga Ushabale liwa ukani wanga Ukele pare chili nda kulanga Na kusa mkulanga not kumiranga
Mama mama mama
Takwe
Aba ichebe wa kuchupo
Chebe la fiso wala posta Kuisanga zipa mwela kuri shosta
Chebe te kupopo mulumbe Wana makwen kwa balumbe
Ya ufogu suiri nini Kuna takwa na ichila paka piri piri
Manu na chima na chikwepe Katupali shofiri mani kwempe
Chikateni prisoner la pena Chilega fiari le firimba Na fishira la pa firimba Kasheni ya kuna kulala Pone mwa bushiku tahirala
Chimchim kamari yanga Ushabale liwa ukani wanga Ukele pare chili nda kulanga Na kusa mkulanga not kumiranga
Mama mama mama
Takwe
Na mwanza
hey.
Mama china mutare mwanza
Na china puka kakukampeni Mwilekele shama shama kielo ya kampeni
hey. Shiri neka katukendeke Ya upafengo uro na tenkate
Rika mpawa mulumendo kushaka safu Na kutuma bonzo la kaka wafu
Ya ufongo wanguru Tende ule nolo kanguru
Reke teke seke ngenganga Ndeliba ukapano de ilanga
Chilega fya
Takwe
Tairala
Takwe
Pafirimba
Takwe
Ya kuna kulala
Urukutu takwe Chimchim kamari
Takwe
Iwanga
Takwe
Takulanga
Takwe
Not kumiranga
Takwe
Mama mama mama
Takwe Urukutu takwe
Tele Young chita popo Bradford Katanov
West
Takwe
Kit cash bash Asa Boy.
Sock sock,
a cop by the boss.
Wash 10
in a bossage.
And Lulu Godfather,
a bell cheese,
God man.
Commander Chisela,
Prince Matt,
Casa Machine,
documentary.
White Rock,
Miss Tiger.
Get lost in Wasakumelek.
Boss Pisa Kiz,
it an Ixa Banyang get to it, bro, man.
Wapa Mensh,
Kuri Nika Kumsela.
It got to be SMD on TV.
Wapa Mensh,
King of Hotels.
Popcorn,
Commander Mace,
Ten Carlos Chan,
Wow Jambo,
Man Popizo,
Big T,
Taika Zambia,
Topi Cheese,
Takwe,
KSK,
Takwe, Takwe,
Expect music,
Takwe.